Anjalo, anjalo, funo salo, selina me. Anjalo, anjalo, uyin ya ya, boy, kaka, mileo.